Wana mariki ya kaleta fitina.
Nipishe nipite nipitage.
Ngoja.
Nipishe nipite ningie bakanda.
Ngoja.
Nipishe nipite usingataze. Nipishe nipite ningie bakanda.
Ngoja.
Nipishe nipite nipitete.
Ngoja.
Nipishe nipite ningie bakanda.
Ngoja.
Anipishe nipite usingataze.
Ngoja.
Nipishe nipite ningie.
Mina sema chia body mama, kijanga ya ndani. Ah, chia body mama, usiogope majirani. Nasema chia body mama, yani. Nasema chia body mama, usiogope majirani. Nasema chia body mama, nye kwa ndani mama. Chia body dada, finye kwa ndani mama. Chia body we, finye kwa ndani we. Chia body mama, finye kwa ndani mama. Awizi Mani ketsu atajabo. Nise ujabidi wana.
The mixing by X2.
M Records.